Silangathanda toke bazo ni wenze nzitse skulu ya vegetiwe ila vakeya nzitwa skulu ya vegetiwe ila vakeya nzitwa na kenza kiwo community nyusa na kenza kiwo community nyusa sibitali agiye kadiane droitawe sibitali agiye kadiane droitawe kibazasio kedie adimbunge akadukume kibazasio kedie adimbunge akadukume
kilomusa kanamalo elewa wa munene aitie kibazotosha tana tena.
What is your name, Bonnie? My dear Noki Bazo. What is your name, Bonnie? Tana tena as your game booger. Tulemani, my jada. My dear Noki Bazo. Tulemani, my jada. Tana tena as your game booger. Kedungo kitundu. My dear Noki Bazo. Kedungo kitundu. Tana tena as your game booger. Kiteta kisao. My dear Noki Bazo. Kiteta kisao. Tana tena as your game booger. Waiyaka kokako, maetie no kibazo. Waiyaka kowodi, tanotena asio kembunge. Kalawa wodi, maetie no kibazo. Kalawa maitiata, tanotena asio kembunge. Makanisa maitiata, maetie no kibazo. Alimosukulu, tanotena asio kembunge. Matakitali maitie, maetie no kibazo. Matakitali maitie, tanotena asio kembunge. Atwai madu moda, maetie no kibazo. Madeleba na mabundi, tanotena asio kembunge. Amama sokoni, maetie no kibazo. Nakuma tukani, tanotena asio kembunge. Onala mekwetia, maetie no kibazo. Tuzia kesi osia etie, tanotena asio kembunge. Onala mekwetia, maetie no kibazo. Tuzia kesi osia etie, tanotena asio kembunge. Uika wande wambone, maetie no kibazo. Uika wande wambone, tanotena asio kembunge.
Pasua, pasua!
Maetie no kibazo.
Pasua, pasua!
Tanotena asio kembunge.